Hello Africa, for the love of Vuga, Sugar Cane, Miamu, Nakupenda, it's Vipi Kamara here, Nakupenda.
Miamu, Temo, oh baby, amor, amor, hakuna mwingine kumsikia. Kwenye masikio yangu hakuna mwingine kumwona. Kwenye macho yangu ni bebe ni shushe mahabani, ni gege mikwako tabani. Shida ni mikulea penzini, shida ni baby uko moyoni. Let me see, let me see the woman that is sweet. I put a couple $1,000 on your wrist. Omo, they can't touch you, yeah. I never see this kind, babe. Would they do some kind things, make me feel some kind way? You know I'm not just forget a late, cause I know some kind tricks do it for the right thing. Kiukweli napenda nachanganya na haya mara. Shida ni nimekulea bezini, shida ni baby uko moyoni.